abantwana basemoni ngoba vele ngithanda amaxhosa munde buza ndibathanda ntoni emxolela kanene banesosa futhi ndisabawela that thing ngoba banikana that thing indoda engenamali ayitye akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini ufunde indoda emadodeni akafane namagwedini ufunde indoda emadodeni akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini akafane namagwedini ufunde indoda emadodeni akafane namagwedini ufunde indoda emadodeni akafane namagwedini ngithanda amaxhosa undibuza ndibathanda ntoni emxolela kanene banesosa futhi ndisabawela that thing ngoba banikana that thing indoda engenamali ayitye akafane namagwedini nome nabantwana basemonti ngoba vele ngithanda amaxhosa undibuza ndibathanda ntoni emxolela kanene banesosa futhi ndisabawela that thing ngoba banikana that thing indoda engenamali ayitye I'm gonna put this. I'm gonna put this.